spacegospel.com.
Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?
atesoma kali aliyapata Bwana Yesu walimchoma mkuki damu na maji vilitoka akalia sana Eloi 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 Mungu wangu mbona umeniacha matesoma kali aliyapata Bwana Yesu walimchoma
Music at spacegospel.com.